What's up, Mwanza? MB Dog, Madi, Kabago, More Records. Inakuaje? Poa, eh?
Moyo wangu, we shall take a long time. Kili yangu, we shall shake a long time. Nachota kama girl, cheze na we, anana do.
Tokea na kumbuka first time shuleni na kutokea ulikataa uliniona kichaa ulitaka perege mimi nilikuwa dagaa wewe bwana mzuri hakuna anayekuweza kwa wazungu kwa warabu hilo shepu napoteza hebu cheza wakikona watageza kwa jinsi ulivyo mama tena nimependeza mtoto wa kihaya una sifa ya ubaya kwa dogi modo moto tayari kaweka sawa tageza njiwa juu ya bato anavyofanya bwana unacheka au nadhani unangatana nipe mambo ya pwani kitandani dhahabu na almasi kwangu havina samani mami basi twende ndani
moyo wangu we shall take a long time kili yangu we shall shake a long time nataka kama girl cheze na we anana do nataka kama girl luke na we kidalipo
mtoto mumbika sula umbo na tabia kumia njoma na kuzimia na kufagiria ulivo sexy kila niko napo mapiga na nienda le na kupenda zega cash njo kwangu kesi ni kulishe cake hakika unavutio zuri wako wa siria wala ujongezea sio kinuka njia njoma na kufagiria njo kwangu tulia tujenge familia kiwa mbali na umia sifatwa na yongea kumbea waishe zumba oja rengo vao moja watatue pamoja njoma na bembeleza nina moyo wa kungoja nipenda fast baby hakika sinu Sinte poteza
Moyo wangu We shall take a long time Kili yangu We shall shake a long time Tuta kama girl Cheze na we Cheze na we Anana do Tuta kama girl Luke na we Luke na we Kidalipo
Sima basi mama
Look at my way, look at my way.